Cold makeup on the beat.
Yeah. Freddy Swag. Yeah.
Rest in peace, Andre K.
Swag Nation.
Yeah.
Yeah. Shout out to Slim Sal.
Yeah.
M9 Money.
Yeah.
Wanaendelea kujiza heavy. Uzito wa nusu kilo.
Ambiu kuchana bwana, naona kama ibwa nayo kuweka tu. Mimi niko nayo rap inatembea kwa bloodline. Nimerithishwa ghetto kuwa na life skill. Ndio maana siandiki pumba kama nyie na Thomas sense ya yeah. Asante kwa inspirations za Obama na Fit Q. At least mimi ndo maji kwa naitaka kuitiki. Shageuka kwa darasa I teach uandika notes na tabaki kama sura ya mwalimu katika note. Haika talks, haika tie squeeze approach za my boss tu. My hate nikitokea ni kama umechukiwa na ghost. Macho yote kwangu kama pack. Mike kishikwa na mimi jua mefika malapa. Mechoka tano na kunjua kiganja sale teni pesa. Ufundi wa kurapa wa kunitrain veta. Baba miso fame chesa. Marufu ndo unaleta shobo. Na si utakagi na uambiaga men sepa. Tuwa ngoma inakuwa hit na utosikia mbuzi kafa. Then boda mpaka Kenya corner Mustafa. Nimechochea imekuwa moto goose hapa. Ndo pale Rock City wanapotoka good rap. Yani CC homie. Achia njia no vingora so kengere wala PP honi. Swag Nation baby na my cheese jikoni. So switch it on it, tuko live big homie. Uta double tap hata kama huni like. Nisha nyonya cup of puffs and vibing stuffs too. Na rhyme skills chafu and I'm still tough dude. Yeah, bado natafuta daft pia. Na fast pana ya my customer. Skazi sana wanaokaza wana fast pana. Rap stana sipo da slama. Ni kazi sana kunyondoa juu ya kitu shani trust wana. I just wanna say it's mine, you're the first hammer. Na kutichi tu ma rapper, you're the first sana. Wanawekeza kwenye kiki na kuvaa sana. Afu ngomba zao mbovu, yeah, bas wana. Nitasimika muda wote so kwa msim kama Supra. Na switch flow, style stamp kama Sutra. Hapa nipo tu kwa Kudra. Na navuzi kuwa high, rappers wenu ndo wanazidi pata yeah. Bugza kuhusu mi kuchana, of course na miss sana. Ela nkisikia wana uchana, of course na miss sana. Game ina mapanganga tupu na mawaku waki rap wanafanana na kuku. Shabiki wananjaa and I'm peace cooking. Muziki wangu wani pizza so vi biskuti. Wanyombe love tukitaka beef mi scoopy. Ujinga ukizidi wani na dispin fupi. Kihispi ni chupi, utaona nlivo sisukumiki kidezi tangu na ito skuki. Natoa bombs kwa hivyo vibaruti sistuki. Nakuja kuwa kera mana lizi miss chuki.